Apana Apana Kadunde Kadunde Apana Kadunde Kadunde Apana Kadunde Kadunde Apana Kadunde Kadunde Apana Kadunde Barikiwa, bidii talanta ninafanikiwa. Fresh and clean fish kama maziwa. Kazi ni kazi hadi kuchonga miwa. Flying high ni kani kona mabawa. Mziki damu tamu ndiyo kipawa. Kikubamba by CD hawa. Ndio tukuo wote juu kitem sawa. Apana Kadunde, usini chekelele. Apana Kadunde, mina hustle so jitune wewe. Apana Kadunde, katiwa bwana unalipwa kazi ni kulewa watoto wanachapwa shule kuchelewa na unataka eti kusaviwa usaleta hadi chakula kishaliwa umechanganyikiwa usiseme nema wanakupimia hewa hapana Kadunde usinichekelele hapana Kadunde mina hustle so jitume wewe hapana Kadunde brother wobe angalia mbele nyuma katikati maybe kuna njia sasa karibia ukisort hapa wezi karibia kila mtu unafurahia leo ni Friday I'm a fry here hapana Kadunde usinichekelele hapana Kadunde mina hustle so jitume wewe yeah hapana Kadunde
jitume au sio I'm here Johnny, eh?